Welcome to Books and Beyond with your host, Alison. Join us for half an hour of information, entertainment, reading recommendations, and beyond. Brought to you by Auckland Libraries.
I know this girl, and she works in a library, yeah. Standing there behind the counter, willing to help with all the problems that I encounter.
And welcome to this special Māhuri Māori edition of Books and Beyond, ko Alison Tōku Ingoa. It's an honour to present to you librarian Rani Erekingi in conversation with the author and educator Hemi Kelly. And this episode will be in Te Reo Māori. Over to you, Rani Era.
Tēnā koeira, Alison. Nei tuku te arawhata kia hau, Rani. Tuati tēnā, e miha na kia koe ta rangatira e Hemi, koa ngā taimahatanga, ngā pēhitanga, kei rungi a tāua, kei rungi a tātou katoa, e noho ana ki roto a tātou nei kāinga maha, e miha ana, nau mai haramai. Kuhai tēnei, tuatai, ko Rani Erekingi tōku ingoa, e uri tēnei, hike mai i roto i ngā Pātai whakapapa o roto ngā pui nui tonu, tōku maunga o Whakarara, tōku moana e horaka nei, ko Matauri tēna, tōku hapū ko Ngāti Kura, ko tōku iu ko ngā pui. Nō reire, ai whakataki kia mōhe o ko wai tēne, ko hautō tātou, wā, me pēne kukura e kai hoi, kai hoi o te waka, o tō tātou kaupapa. No reira, nau mai hala mai Hemi, pai te kite ako i te rāne, nau te mea, e tini hoki ngā iwi mera ko tukunda atu i ako e, mo ngā kaupapa whakawā, whiriwhiri mo ngā pū kōrero, manu kōrero, tēnei rā, ki te āka panahi, a mata, no reira e mihi ana ki ako e te rangatire Hemi. Me ruku hōhonu ki te kaupapa. Me taki anō tō tātou whare kōrero i tarāne. Tēnā pēr me timata kōwai koe. Pātai ngāwari kia pakaru anō te papa kōwai koe. Nohe koe.
Kia ora, tēnā koe e hoa Rani Era. Ko Tainui te waka, ko Hoturoa te tangata, ko Ngāti Maniapoto te iwi, ko Ngāti Unu te hapū, ko te kōpua te marae. He pānga anō ku ki Ngāti Tahu, Ngāti Whāua, o te rā ki a te arawa. I te taha o taku whāia, tērā, i te taha o taku pāpā, he airihi, he tatimana ahau. Kia ora.
Tēnā koe, Hemi, mau i toko tō mai pēr tō tātou tātai whakapapa. I rungo hoki taringa nei e rua o taha, tērā taha hoki tō, ki tō māma, tērā taha ki tō pāpa. Hoi no, me uru atu ahau ki te pātai, e tupu ake koe kihia?
E tupu ake hau i taiape. Kei reira tonu o ku mātua e noho ana he pāmu tā rāua. No reira e tupu ake māua ku takutuahine i te pāmu i taiape. Mi roto i ngā mahi kutukuti hipi, kura te mahi āku mātua, i au e tamariki ana. Ai, ka tahi au ka hunuku, ka tupu haere, ka pakeke haere, ka hunuku ki wāhike.
ka pai e Hemi, rungo ake kei i tupu ake ki tai ape i ngā tēnā pēr ke, ki tērā taha o te ao, o tērā pito o te ao, i ngā kōrero o te pāmu, me... Engari, i te puake koe i rotu i te reo Māori?
Karakau. Kāre tōku whaia e kōrero Māori ana. Ko te mea i kōrero Māori, ko tōku kuia engari, e waru noi waku tau kā mate taku kuia, no reira, kāre au i Waimari e ki te ako, ki te rongo, ki te noho rānei i roto i te reo i au e tamariki ana. Engari ka hāre au ki te kura, kātahi au kā tīmata ki te ako i te reo. Nā, ka hāre tonu i te rā huarahi a tainua mai ki tēnei rā e ako tonu ana. E ako tonu ana.
Karawe e hoa, hono e hei te mahi māma noho e piki ngā pēa he maunga ano ki wētahi. He awa pēa ki wētahi ki te pauhoi, ki te ruku pēa mm. I ngā wai. I tēnā mea te ako i te reo. Me toko mōrea ko hanga neke atu ki tētahi atu pātai no te mea i runga o ku taringa ko koe tētahi o ngā pia he kaituhi puka puka tēnā pēa tataia koe te kōrero mai o puka puka. Ko no te mea ko rōra nui o puka puka ki a hau o tahi rua puka puka tataia koe te kōrero mai mo to puka puka tuatahi he mi mo te reo.
Ko te puka puka tuatahi e mahitahi māo ko Witi Ihimaera nāna te puka puka i tuhi ko sleep standing thing o te rā puka puka. Nā aku i whakamaori ana kōrero, nā ka whakaputahia te puka puka i te tau 2010 ki taku maumahara, 2010 rānei. No reira, tino Waimari au ki te mahi te taho Witi, nā nahau i āwhina i Yaki Yaki, ka puta te rā puka puka. Nā i muri mai ka koirā pia te tū āpapa o te honunga i Wāinganui a Māua ko Ahau me te wharetā o Penguin Random House. Nō reira ka mohi o haere Ahau ki a rātau mai ki au. Nā kātahi ka puta te whakaaro ki a tuhi a tētahi puka puka mō te reo. Nā ka hua mai ko a Māori Wēratei. Koe rā te tīmatanga mai o tērā puka puka. Engari me mihi ki a Witi me te kaupapa o Moitu, te puka puka o Moitu. Nā te mea koe rā te tīmatanga. Ka whai mai ko a Māori Wēratei. Ai muri mai tērā ko a Māori Fraser Day. Karau mohi o hea kaitua.
Mahi te kānei hoa. Me te mea mero he. Tino mihano anau te rongo ko kahanei ko o hehea ki te tui i rotu tō tāua nei reo ko te reo Māori, ko te reo rangatira. I me mai ko Witi te tahi o ngā kai tito o kai tuhi o te puka puka raka o Moitu. Hāngai tika taku pātai ki te i te pukapa. I te wā e mahi ana kōra ko Witi, eha ngā mea taki, eha ngā mea wero mo te huri tana pukapuka ki te reo Māori. Eha ngā piki, eha ngā heki o te mahi tahi i Wanganui a Witi, te koroke a Witi.
Mm. Ko etahi o ngā āhuatanga hei whakaarotanga ake mā te kai whakamaori ko te utonu, ko te mea nui, ko te utonu ki ngā tuhi ngā ake, nā te kai tuhi. Mm. Kia kaua e kotiti, kia kaua e kotiti i āna tuhinga, engari me whakaro ake a me pēwhea tēnei kōrero i te reo Māori ana e takoto mai ana i te reo Pākehā he aha tā tātou he aha tā tātou kōrero mō tēnei rerenga kōrero Pākehā koe nei ngā whakaro e huri huri ana i roto i te hinengaro he nui te rangahau i etahi o ngā kōrero mō te pakangana te mea i he kōrero tērā kōrero he kōrero mō te pakanga i ō rākau i ngā tau omua nō reira he nui te rangahau i ngā momo kōrero i puta i tērā wā mō tērā pakanga i roto i ngā niupepa Māori arā etahi kōrero e takoto ana nō reira he nui te rangahau he mahi nui e hara i te mahi māma ko tētahi atu mea ko te uaua ko tētahi mea uaua pia ko te whakawhiti mai te reo auaha o witi ki te reo Māori me te mautonu o tērā auahatanga he tino auaha te tana reo i etahi wāhi o te pukapuka anā koe rā pia te mea uaua ko te whakamaori tērā auahatanga me te mautonu ki tērā auahatanga
Ki tō ti tiro he no te mea ko ki te ko wetahi kupu ko ngā kupu Māori e rereke te tikanga o taua kupu i pēra o whakaro i te wā e mahi ana te whakamaori ki o witi e rereke te whakamārama o ki te rapu te tahi kupu e hāngai ki ona whakaro te pukapuka
ai e tahi wā kaore e taia ka rereke ngā kupu engari ko te aronga ko te whāinga ko te aronga ko te wairua rane orite ana koeira te whāinga nui ai ka rereke katoa ngā kupu i ona wā engari ko te whāinga kia mautonu te wairua o ngā kōrero
Ka pai hemi me pātai ahu mo nā te mea ko kōrero hau mo te pukapuka au i te me ngā meo pukapuka e rua a phrase a day ko tahi te kupu i te rā ko tahi te kianga i te rā a Māori word a day, a phrase a day hono me neke atu tāua ki te kōrero mo te o te kōpupu kīrau pukapuka me eha tēnā kaupapa tēnā me whakamāra mai eha tēnā kaupapa te ko tahi rau pukapuka
ko te whāinga nui tērā kaupapa he whakaputa i etahi pukapuka reo Māori ki te ao o tētahi wāhanga nui o tērā kaupapa he whakamāori i etahi pukapuka rongo nui kua tuhia ki te reo Pākehā ki reo kē rānei pēnei i a Hare Pota i a Dr. Seuss i a The Alchemist e rā momo pukapuka rongo nui nā koera tētahi whāinga nui o te kaupapa nei he whakamaori i e rā momo pukapuka nā ko tētahi atu wāhanga o tērā kaupapa he tuhituhi i etahi pukapuka ki te reo Māori tonu nā i kitea i te putanga tuatahi o ngā pukapuka tuatahi o te kaupapa ko tētahi pukapuka i tuhia ki te reo Māori ko tā tīmoti kāretu pukapuka mātua ko te kupu nā he kaupapa tauroa tēnei kā roa e hāre ana te kaupapa kātahi kā tutuki pea te whāinga arā kia kotahi rau ngā pukapuka engari me mehi ki te hunga e kōkiri ana i te kaupapa te kāhui o kotahi rau pukapuka he nui tā rātou mahi, he kimi pūtea, he whaiwhai hoki ngā kaiwhaka Māori, he nui ngā peka o tērā kaupapa, engari he nui ngā hua, ka puta mai, ki ngā tamariki kōrero Māori, o tira ki te hunga kōrero Māori, kia tātou hoki ngā pakeke e kōrero Māori ana, he toko eti noihonga, he eti eti noihonga puka puka mā tātou, puka puka whakangahau nei, no reira, koe rā ngā hua ka puta hei ngā tau e tū mai nei.
E mai mai te tahi o ngā mani i whakamaori te tahi o ngā puka puka, no reira tāia koe ki te kōrero ngā tau a puka puka rā a he mi.
Te puka puka nāku i whakamaori?
Ai.
Ai, ko te Alchemist te ingoa te puka puka.
Ai.
He puka puka nā Paolo Coelho i tuhi i ngā tau o te waru te kau. He puka puka rongonui. Nāku i pānui i au e rangatahi ana tino pai ki au te puka puka rā. Ngā kōrero kei roto mō tētahi taitama ka wehe i tana kāinga, ka puta ki te ao, ki te kimi i te mea ngaro ana, koe rā tana whāinga. Noe he nui ngā kōrero pai kei roto hei whai mā ngā tamariki, mā te hungaranga tai, me ngā pakeke anō hoki. Ai, koe rā te puka puka i riro i au, hei whakamaori māku, i rau eki au te ngā mahi, te rā wekeweke i ngā whakaaro o te kaituhi, te whakawhiti mai o ngā whakaaro ki roto ki tō tātou reo, me ngā wānanga i puta i te taha o oku hoa, o oku kai ako, i ngā wā i tūpuno a hau ki etahi rerenga kōrero uaua, ki etahi whakaaro uaua, nā ka wāi atu au ki etahi ka kōrero, ka wānanga tahi. Nā te rā i puta mai ai, te puka puka, nā te mahi tahi.
Tēnā pēa, aha wetahi, me pēnei taku kōrero, wetahi kararere, kārere, aha wetahi kōrero, kai oto i te puka puka rā e hemi. He rite ngā kōrero o te puka puka ku wetahi o ngā kōrero o a mātua tūpuna o te aumakuri. Era kōrero katoa.
Ko tētahi, e tino maharanau ko te kōrero, ko ngā kōrero e pāna ki ngā tohu o te tai au. Koe rā tētahi o ngā kōrero matua i roto i te puka puka, e haere nei te tamaiti i tana haerenga, ko ngā tohu a te ruānuku, a te kaumātua ki aia, me te tiro, me whakarongo, koe ki te tai au, mā te tai au koe e tohu, me pēwhea koe, me ahu koe ki whea, mā ngā manu koe kōrero, mā te hau koe kōrero, nā ka mōhio au i au e mahi ana e tino ori tēnei kōrero ki ā tātou kōrero mō ngā tohu, mō te moemoe ā, mō era āhuatanga. Koe rā tētahi āhuatanga i tino rite?
Kia ora hemi. Pane, ko tatata wāka mutu mō tāua nei kōrero, no reira, hei whakakapi, hei whakarāpapoto i ngā kōrero. Ko te pāte whakamutunga mau, ehara kaupapa kaimui a koe, ehara ngā kaupapa tu atu i te mahi tuhitui, i te mahi a Māori i ngā puku. Aini pēkai a koe wetahi kupu, hei e aki aki I te hunga a heheana ki te mahi, a heheana ki te mahi tēnā mahi, a me pēhea a ki te hau atu ki te rā mahi, te, te kaituhi. Era kōrero e hemi, hei whakakapi tō tātou nei kaupapa.
Kia ora. Ko ngā kaupapa kai mua I au I tēnei wā atu I te mahi, whaka, me te mahi e riro mai I au te kai, te parao me te pata, ko te whakamauri tētahi prei, tētahi whakāri, airihi, e mahi ana tēnei wā, ko te ingoa te whakāri ko translations, he whakāri nā tētahi kaituhi airihi, Brian Friel, wera tana ingoa, he kaupapa tēnei e kōkirihi ana I te ko wareware au te ingo Māori engari e te embassy o Airani nā e noho nei Aotearoa tai hoa ka puta ngā kōrero mō tēnei kaupapa engari koera tētahi waku aronga I tēnei wā mehemea hiahi ana te etahi ki te uru mai ki tēnei ao ki te ao tuhituhi ki te ao tuhituhi kōrero Māori me whakaro pea te tangata ki te whakapātu ki te hā ko te hā tētahi kāhui mō ngā kaituhituhi Māori o te wānei me whakaro hoki pea te tangata ki te uru atu ki te whakataitai tuhi kōrero a hui a publishers Piki Hui Awards ka whakahaere hia ia tau, ia rua tau rānei nā he wāhanga mō ngā, he whānga wāhanga mō ngā tāngata tauhau, wāhanga mō ngā tāngata matatau ki te mahi, he wāhanga mō te reo, he wāhanga mō te reo Pākehā. Nō reira, arā e tei huarahi e uru mai ai te tangata ki tēnei au, ka nui taku aki I te hunga kōrero Māori e hehi ana ki te tuhi I roto I te reo nā te mea me whakatupu tonu tātou I ngā rauemi I ngā puka puka mā ngā reanga katoa tamariki mai, pakeke mai, rangatahi mai
Tēnā koe Hemi ko tai ki uta tāua nei kōrero e ha hona e miha na kia koe e whai wā ki te kōrero ahoho E rere haere te matu uru tā, te matu kaunu, tai wangenui a tātou I a roto a tātou nei kāingo maha. Norere, e mihi ana, kia koe ta rangatiru, ko whai mōhio hau kia koe anō, ko ki rawa I ngā kite, e mea nei ngā mātua, ko ngā kite e toru kia hau nei, e pāe, ono ki ngā kite o te wānanga, no te me, ko ki rawa I ngā kōrero papai, I ngā kōrero reka, e taringa a reka. Himengaro norera e mihi ana ki a koe e himi mau I whai wāhi ki te poro kia tāua I roto I ngā mahi norera ka tukuna atu te rākau kōrero ki a koe e nāine Ellison no te mea ko puta te pūtātara e nāine tāna ki te hoa tukai paupoutanga o te rā Nā reira, e kore ro tēnei tuaho hana e mihi ana, e hari tangāku, nā me tahe nōko mahi a tēnei mahi a ipurangi. Uri ana o kuturi a kokore au kite, a uri tonu ana o kuturi, e kapa kapa ana te mana a ki ngā kore o maha ringihi a e te ho. Nā reira, tāni o nei kore ro, a nō reira, tēnā.
Tēnā koe, kia ora.
Brought to you by Auckland Libraries. Find us online at aucklandlibraries.govt.nz and catch the program next Sunday at 9:35 p.m. on 104.6 FM or anytime online at planetaudio.org.nz/booksandbeyond.